show usakata na kwenzi sikioni na moyoni na kubalada halisi ziki mzuri kabisa vipawa tele vya waburudisha mashabiki utamote twawapa halu watu na wapenda matupa nguvu hakika zidi nikula halua hatutachoka kuwapa Mola azidi kutulinda tuishi kila siku kuwapenda halua goma tunayo ipenda wana halua zegede twende nitukalicheze rumba letu tulikuze ladha tusiipoteze wana halua 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 ndiyo ngoma yetu rumba ina kona zote halua ndio mpango mzima tushikane kwa upendo tuikuze halua yetu nasi sote kwa pamoja tuicheze halua yetu wana halua 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 ndiyo ngoma yetu rumba ina kona zote halua ndio mpango mzima tushikane kwa upendo tuikuze halua yetu nasi sote kwa pamoja tuicheze halua yetu wana halua 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 rapa yote ho halua iri ama yote halua ribe yote halua kambe yote halua ibana yote ho halua duruma yote ho halua digo yote jama halua kauma yote ho halua chonyi yote pia halua kilifi yote ho halua Mombasa yote ho halua Malindi yote ho halua wana halua 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 itamu halua mashabiki wote halua tuicheze halua 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 halua
Halua, 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 Halua Records.